manje yamina sengiyohlalethe nini ngedwa njengomfishi
isengiseletha ngwa yamina kulolotha
uhamba wangishiya mina sengiyohlalethe nini ngedwa njengomfishi
isengiseletha ngwa yamina kulolotha
uhamba wangishiya mina sengiyohlalethe nini ngedwa njengomfishi
isengiseletha ngwa
Sometimes we turn to nonsense, we yes. Sometimes we turn to nonsense, we yes. Emmanuel, Puman, I can tell you. As I'm saying, I'm not sure I can tell you. Ishanga, and I can tell you.
Ah, kona make
sala ngokhalo
ujolo
sala ngokhula ngalo ay ay lazelanzi mutanda oh lazelanzi mutanda
Mangi
chole yesa se wuya wuya.